Isithombe sika 9. Umbono kaPetro wezilwane. Le ndaba siyithola kuzenzo isahluko seshumi ivesi lika 9 ukuya ku 18. Ngelinye ilanga uPetro wenyukela phezulu kwedlu ukuyothandaza. Uyabona uPetro ethandaza. Walamba wafuna ukudla ngalesi sikhathi wabona umbono oqakile uthunyelwe uNkulunkulu wabona indwangu enkulu ivela ezulwini inazo zonke izinhlobo zezilwane izwi lathi kuPetro sukuma Petro bulala udle uPetro njengomJuda wathi lezi zilwane zingcolile futhi akumele zidliwe ngakho ke uPetro wathi Nkosi ngeke ngempela angikaze ngidle noma yini eyichilo noma engcolile nesikhathi esamangela ukuthi umbono usho ukuthini amadoda afika endlini efuna yena bheka esithombeni uzobona ukuthi kungani ayezomfuna